cinde mun shigo
wakkati min garno min nat leydi Niger do enda min jippa kinani doso don min kinni min ingada gollal amin gal fa himbe andimi no wodi fedde goddo latine no waddana ekititobe joyo joyo min ekita dum kon gartade be do enda min tay gollal gal enda sukabe jida gal fesere kare sukabe nayo ngodumi do amma gota won don goto mo jida o fa doso yo werna ekitodo be jida be ekito gollal gal to sen tama ne be on kita gollal gal baawu don sen baawu don gal o enda mayi jango wiama baago ekitaki ana lataki na to min gaddu dum min ka moyere gam batte Allah e himbe keba nawtoro dum no buri jonde bolu sukabe no jodi bolu o endan
sana ayi sina samun alkhairin abun
nafaka o e kadda der gollal gal
nayi awri
min kam mi dewli le golle de wodi min wodi baade ande hore ande ma ko min jidi ni woni sukabe immo daro naata golle de ekitode waawade faawol sabu gollal gal wana pamaral non nyande nyande de godi nyande godon a nyallan ara golla non ni faanaange hira nyande gondu kondan gollo sedde ne kebata nonda nonda
ayuka de ke aikin ka tashi
nodda gal gal hen gatta yaade to sukabe umma tore be region tilaberi
to abun de ke kira kamar abun de na fada a baya wallahi wa nan aiki
to ko kala mini woni ko kalno mi arande de enda nan himbe faama golle de ngana pamare fe seeda kala sene de umme ke darake e majje do halal muudum tawe do toñi fu wala to golla gal enda ne heban tina magal sane bibbe ne de hor no way ekitude be golle de be baawade be kebdu kono nafaka majje wi'e mojjere wari der wuro de tawa himbe darta ko ekito baawa den sako heba sor barki on enda mi ko to wuro anno sene jomu hebin ekite ken jona nafana dun enna gayi hande seminaatu le wurdo so to ndew fu sebe oga kan woni mawdo wari sabu alle golle labe ngaton wadi himbe joyon ko min ekiti ko watta labi joyi waawi golle den enna sene wama golle wadama himbe naata e majjum ekito dum faawaawa sukabe ekitobe wattaabe dobe bal tati balde joyi fu joom wara ekiti to nota ko joom waawa golle de golla nga jida gal gal wana pamaral non nyaloma goto ar wawi gollude keba ko goddo ka yobete lewru bumbuur to nyande gondu ko nan a wara nyallani ar joodi non hunde fulu watta seitanni neddo hinno munyangal sene munya fu hebanni riba magal
wataron kuma gaba ka samu ba to haka sana'a hanite ita ya hakuri indika hakuri to wallahi zaka ji dadin abun.